kinisema, unitupia sumu ya kwako kinywa. Ilikuwa kwangu ngumu kukuacha, nikikumbuka ubu ulizonipa. Uliondoka kwangu kinisema, unitupia sumu ya kwako kinywa. Ilikuwa kwangu ngumu kukuacha, nikikumbuka ubu ulizonipa. Vipi sasa huku kujileta, kipigicho ulicho kiwacha. Vipi sasa huku kujileta, kipigicho ulicho kiwacha. Sinitafute manza isha kuchoka, kwa heri tutaona na akhera. Sinitafute manza isha kuchoka, kwa heri tutaona na akhera. Ulijifanya baidi kunitesa makusudi. Pendo sikulifaidi, pendo sikulifaidi, ikawa wanikaidi. Zote mkaidi, siku zote mkaidi, abadan, abadan, abadan hafaidi. Si hoja nataka kubwaga moyo, sasa nimefundishika ya usiupe choyo, Mungu umeshafutika, sinilete mayo, sasa nimefundishika shafutika sinilete mayo.
Anikaya moyo
kiyo ilo nikondesha,
lazimisha moyo
upenda pasipo pende. Kabla ujafa, huja umbika, sivema kuleta kuringa. Usitukane wakunga, uzazi hauja kuisha. Kabla ujafa, huja umbika, sivema kuleta kuringa. Usitukane wakunga, uzazi hauja kuisha. Chani nyama hairudi kuwa ngombe.
Nimeshapika mchani nyama hairudi kuwa ngombe.
Sege ushali koroga halirudi tena simenti.
Sege ushali koroga halirudi tena simenti.
Kwani yeye aweze ana nini hata mimi shindwe na nini?
Kwani
yeye aweze ana nini hata mimi shindwe na nini? Cheza kidogo, cheza kidogo, cheza kidogo.
Wani wawe sana nini, hata sisi tushinda tunanini.
Pinda mugongo, pinda mugongo, pinda mugongo, pinda mugongo.
Wani wawe sana nini, hata sisi tushinda tunanini.
Pinda mugongo, pinda mugongo, pinda mugongo, pinda mugongo.
Wani wawe sana nini, hata sisi tushinda tunanini.
Wani yeye awe sana nini, hata mimi shindwe na nini jama. Thank you. ndo asili yake halifichiki.
Pembe la ng'ombe.
Halifichiki we umeliona halifichiki.
Pembe la ng'ombe.
Cheza kidogo, cheza kidogo, cheza kidogo.
Pembe la ng'ombe.
Linda mugongo, linda mugongo, linda mugongo.
Pembe la ng'ombe.
Linda mugongo, linda mugongo, linda mugongo.
Pembe la ng'ombe. Pembe la ng'ombe.
Linda mugongo, linda mugongo, linda mugongo.
Pembe la ng'ombe.